Entertainment.
DJ Caltech, the antidote. DJ Caltech, the antidote.
Oh, na, na, na. Si unitoke hata mara moja. Akili ni mwangu. Oh, mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. How I feel. Nitasema vitu vyako vinachanganya, oh. Unigusapo kuisha mwenzio, oh. You are magneto na nivuta hapo, utanitoa roho. Jamani, unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa.
The antidote.
Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel.
Zikianza story za mapenzi, mfano wa kwanza ni wewe. Hadi marafiki zangu wananicheka na ukumbuka ushenzi tunofanyaga mimi nawe. Mwenzako mimi najionea vibweka, hata wakisema maneno ni bure. Mana nyani alionagi kundule, wanachotaka tuachane usurule. Watu cheke kiko wapi? Ujana una mengi na mengine na mini mefanya. Swezi danganya nisha maliza. Kila lumpaga moyo au tunze basa liugawanya. Ona nilihanya ikani umiza. We unanijali, unanivumilia. I will. Ukiondoka tabaki na nani? Ukibaki tondoka na nani? Siwezi peke yangu. Mama ukiongeza nitajinenepea. Unaponigombeza na kuona unakea. Eti hatujapendeza wanatufokea. Me I don't care, donesha kolea. Kipofu nishaona mwezi. Vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho Kinyerezi. Bara mezi ujana una mengi na mengine na mini mefanya. Swezi danganya nisha maliza. Kila lumpaga moyo au tuwe.
DJ Kelden, the antidote.
Imagine uko jangwani umepotea, mchana jua ni unatembea, utokapo ni mbali, uendapo ni mbali. Maranga mia mbebaji akatokea, akukushusha mzigo na kuelemea, upata fadhari pole na safari. That's what you did to me. Yote tisa ila kumi, umeonyesha maana ya upendo, si kwa maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho, dawa tutolea gimacho, siku nikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mina mwomba Mungu akulinde na kusimamie, wendo pacha wangu mie. Eti sikuwezi vipi, mbona sikusikii tena, sikusikii ukilia, sikusikii ukisema, nipo bize na buu jamani, nimesha sema, niko bize na baby na msalaba wake. Taubeba, 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 na itafika nao kiume. Itaubeba, iwe kwenye shida na raha, ama kwenye shida na njaa, na kwa kondo langu maitalika nao. Fahamu umezimia, umewekewa damu zinaingia, bomba ikafunguka na uweza tanyanyuka. Mara dakitari wazamu wakaingia, umepata fahamu na muangalia, machozi yanakuanguka, unatamani funguka. That's what you did to me. Yote tisa ila kumi, unanifurahisha kwenye tendo, na unipipenzi la magendo. Ah baby, before I close my eyes, mina mwomba Mungu akulinde na kusimamie, wendo pacha wangu mie. Eti sikuwezi vipi, mbona sikusikii tena, sikusikii ukilia, sikusikii ukisema, nipo bize na buu jamani, nimesha sema, niko bize na baby na msalaba wake. Taubeba, taubeba, taubeba.
It's DJ Kelden, the antidote. 254 finest.
Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Baby, inagal toto mama shiri, halungin na ne mama. Chingin yung pungo chunga,
Insurance. Hera magungi kikombo Hera ni yonge wasi wasi Hera maungi nikosi mamu Ninye na dua ipala Usi yaka Riki kwena chunya wendo yeah.
Mashari Biri tangi manama My baby Nakupenda manama
Sudi biri kona mama
Yambo
Nivile kona
Yambo Yambo mama
DJ Kelvin, the antidote.
Iwe giza baridi na upepo. Iwe kuna mawingu na minyesho. Your body, baby, jota, jota. Unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto. My desire. Jelewi, oh my God Shidani, nimekulea vizini Shidani, baby uko moyoni Wewewe, kupenda
Nakutaka wewe Wako sinirazi Oh my love Mbezi wewe Roho yangu wewe Wako sinirazi
Asira zangu na kituliza Ukiongea na sikiliza Yote sababu ya upendo Bili bili baby Windi mchuvi ya kunyumiza Yani uroda kupitiliza Nimeumaliza mwendo Kiukweli Napendwa Nachangana Na haya mara Shidani Nimekulea Baby, uko moyoni Wewewe
Unakotaka
Na
Wako sinirezi Oh my
Oh my baby
Ni mapenzi ni tamu mama Unanipenda je Uwezo toko tutama Hata nikose ate
Oh yeah
Si baby umeshinda wote Utani wacho tani sote Sita kulinganisha na yeyote
Yote Baby you beautiful Mwani na mini ya Wonderful You're tough like a lion
I can't do without you
Mwedi pa majuju
Ndero mnikuteke nyensi ya tupeke jen Nga maadui
Makule mateke
Ndero mnikuteke nyensi ya tupeke jen
Nga maadui
Makule mateke
Asa jodi kupe udilo 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 Mapenzi ya geto indyo udilo Udilo Udilo
Njoni kupe udilo Udilo Udilo
Unanichangamsha moyo
Kandero mni
Your body, oh no, oh no, oh no.
I need me, kwa kuna zimba.
wanna get him up. And you me. Na kwa kam kam, baby we ni tam tam. Moyo wangu umefanya zam zam. Kama karu na guruma vroom vroom. Na kwa mapenzi galu menifanya mbubu.
Oh baby no, I really love you and you already know. Oh baby no, I really love you and you already know. Oh baby no, I really love you and you already know.
Soft, toto weni soft.
Watoto yangu yuko marara pirera, yuko ready kukubeba.
In this life, the little things that you do keep me going. In this life, your prayers, mama, keep me going. Because of you, no longer bwana mkunaji. Samini bwana mpendaji, mama.
Swear, sitaki hata nani. Nifunza ukunati mama.
The antidote. The antidote.
Mtoto we ni victima. Kani umememe. Yumani kwangu we ni victima. Kani umememe. Mtoto we ni victima. Kani umememe. Yumani kwangu we ni victima.
Baby, na kunya, I love me, baby, na kunya. Kama jali, mie, kwa kunya, nyanga. Uwadali, utafanya nini, wakini, nyanga, nyanga. Na kunya, baby, na kunya, I love me, baby, na kunya. Na kunya, baby, na kunya, I love me, baby, na kunya.
Nikamate simbu wake. Baby let me be romantic. Hatuja, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo teacher. Mambo joro joro. Mama, bonita, bure mbongo. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Kama jali, pie, wako nyanga nyanga. Uodari mtafanya nilie, wakini nyanganya. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja.
Oh baby, jo, kulosa. Oh, baby, come, kulosa.
Kwani umeumbwa kwa udongo ama umefinyango kama dongo. Baby kwani umenipiga zongo wala.
Book DJ Kelvin for your next event.
Hadithi njomza kona doko. Mtu minjiwa, najituma mwenyewe, yeah. Vipigo na vichinjo, sivipati tena huku. You know I want you in my life, sito boy bila wewe. See you wanted my number, na mimi kakupea. Sawa, naomba nijue, kama ninakosea. Sawa, napenzi, wanasemaga kikohozi. Nikiko wana hadi naishiwa kozi. Siwezi kupenda tena mabitozi. I want a gentleman. swear I'm happy, oh, I'm happy, yes, I'll marry you. Then I went, then, oh, I'm happy,
yes, I'll marry you.
I just wanna love you, love you. Can I be your baby? Won't you?
The one, baby.
I want you to be the one to save me like a Superman. Cause I'm a superwoman.
God, I want to see you. Uleta ikupeleke out. Uleta, cause there's something about you. I can feel it in my bones. Fikra zangu zipo mbali na wewe. Tatizo mama, kiburi chako kinakuzuia. Na mimi hapa, kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako. Ona tunapoteza muda wana we. Oh, I just wanna love you, love you. Can I be your man? I want you to want me, babe. I just wanna be the one to save you. Like I'm Superman, you're a superwoman.
Singing a love, love's your enough. Just to keep the woman, special woman. So singing a love, love's your enough. Just to keep a woman, yeah, yeah. Ila, ni mejaribu yote. Ili ni kuritije, penzi ni sirifiche. Charibu, okay. Yeah, ni kuritishe, ni kuritishe. Baby, you should let me love, love you. You should let me love, love you. I know I can be the one.
Nipate, baby. Kisha timiza tendo. Utashika jia uniache. Baby, nikianza kukupenda, unipige chenga. Unavunja ulipo jenga. Naijua yu na mzaga vizuri. Ila ukila baba kuli na kuwa jehuri. Mindo sina shuhuri.
Baby, you should let me know.
Kilina goma, mara nisipo kona. Na laumu muda ukiyoyoma. Nikikumbuka ukinikanda mkononi, mwili unagoma. Ningeweza rudisha ili niwe nawe, baby. And I hope she's okay, she's okay, she's alright. Mana moyo uma to feel okay. Be okay, be alright. nitakupenda, mana unanielewa, baby mitawe nanenepa, tamu kinyonjesha, jinsi unavyo nichezesha, sicho kitawe na tukicheza baby.
Ana mfano we mzuri wa sura na roho na njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa mafungu isomo ye mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya natamani nimtaja tajina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha, mapicha akaturuka negi wangu ha, simrefu simufupi simweupe simweusi rangi yake ni ya katikati kasema kwangu wafurukuti wengine anaogopa nuksi mini wake milele aniaki no mana nampenda mpenda kijana mmoja amenifika kwa ro makopa kopa nampenda mpenda kijana mmoja ila kumtacha o na ukopa ukopa kwa jina na muifati sige kuninya kulia kipenzi changu jamani kesha kujituma kutwa kwa masangoma yangu kuyatabiri nosema nimeachika hainifiki mikosi mola ndo mpaji nyongo mtazi tapi mchomwe jua la utosi keshe ni kunjaji wezenu kila kukicha kabla kupewa misosi masaji masaji unapoa kasiri yani hata tukiposti hata kini mtagi simtu wa magazeti wala peji za udaku ilo mkae mjue hata kitaki mambo yake siri nyeti pole ni washa kunaku wala msiji sumue kumsaji zaki nampenda mpenda nani kijana mmoja nani amenifika kwa ro makopa kopa kopa nampenda mpenda nani kijana mmoja ila kumtacha o na ukopa ukopa kwa jina na muifazi sige kuninya kulia kipenzi changu jamani
Dr. BJ Kelvin
aliyeumba upendo ndo ameumba na mengine ila misi na nyendo na kukupenda si shangai tabia na matendo macho ya jona pengine lisije titi ya pendo ikawa ndo tena bye bye chunga majaribu ya faya kwe feki funga tuleki hapo siwe feki isije kwa adhabu na dhihaki wapi mtaweka sura niambie ukiniona mtu mzima nalia kwa ajili ya mapenzi yako usishangae mama umekiweza iki kifimbo cheza umezidi sifa na sina mtetezi hapo mbele sije nkajuta baadaye ona unavyonibeza nasi tunapendeza pana icho kiuno hiyo mikuno wengine mwenzako sidhani icho kiuno sitoki uno Iyo mikuno Wengine mweza kosi dhani Iyo mikuno
Kama umefunga mota, unanipeleka peleka puti Na sinacha kusema, moyo livo usokota Unanipandisha on the shoes Tambua ya hivizo baby, alikangwi na nikaliwa kwa Watu kunumiza baby, chondo sineche wana misiwa Sike kajuta kukupata Juwa kinyate takwe galini, weza kuna nipa mashaka Juwa kwenye mapeza kuna utasili, ona Kulinde kaboti kati Nikwite betu nite dati Yapo kitoko pokea sawati Chondo sini pereti kati mama Ukinyona mtinzi mana liya kwa jili ya mapeza kosi shangai Mana umenyueza mama Numa mpya wapweza Yani mezigisha sifa na umenyikuleza Kinyata sijenda kitapata Sitati kukupoteza mama Leto ni makengeza Mana icho kiuno Iyo miguno Mangine kupata sisani Icho kiuno Icho kiuno Iyo miguno Mangine mweza kosidani
Menifika kwako Menibiri niseme Dipo nipo Leolipa, baby Nipe location, niso ke Nije nikuwa, ne Ikishindikana pasi Nitumie video zako za Snapchat You know I like that Nimekumisi sana macho ya kutaka Video kwa sata, mda ukipata Nitafry, nikikono mwana data You're my angel, my queen Unazotaka misi katai Juni upendo, my dear Unaonipa misi kinai Upendo my queen Unachotaka misi katai Juni upendo my dear Unaonipa misi kina I miss you yeah. Nakumisi vibaya day yeah. I miss you baby yeah. Nakumisi vibaya day Aya Utani utani wako na michezo unikosha Fanya rudi upake unanitesa baby Wapo wako kwangu unanitosha Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, ukumisi daily yeah. Daily, daily, I'm so crazy yeah. For love I'm crazy Baby, nakumisi daily yeah. Daily, daily, I'm my Angel, my queen Unachotaka misi katai Juni upendo, my dear Unaonipa misi kinai Uendo, my queen Unachotaka misi katai Juni upendo, my dear
Unaipuka Sijui kwa nini unadunda sana Owa hivu Macho yako kinitazama Itamka chipsi yae Asubui vita funwa chai I feel you mbaya Oh, eti mbaya Kama meaika ulivyo mbika Mithiri ya kinanda au gita Nikupige mbaya Oh, eti mbaya Siutani, siutani mama Kwenye latopi Mini shazama Majozita kusemia kumama Bangu ni wewe tu
Only you Only you
Ni wewe tu
Only you
Bangu ni wewe tu
Only you Only you Only you Only you
Yeah, yeah Mjote daro zote
mate yuko fine fine. Umbo na sura she look fine fine. Kana ni muduki dumenko fine fine. Kwenye baridi wezo jongu pepere mende ya ujojo. Kidume nisa kazando jongu penguze yata kikopo. Kukwacha siwezi kwenye lezi ni mkwezi. Nimelewa mapenzi umeni overdose. Mgonjwa nimepata kwini. Madakitari wengine oni anani tibu umeni. Umeni
Kelden. like sijawahi ona before, I before. Kama yeye nikishikwa na hamu, sipati shida ya kumwita njo, simwiti ngo, aja mwenyewe nampa uroda paka maji yanaita mna tam tam kama soda. Kimeumana chuma kwa chuma, akianza kwa shoulder anafata mbele na nyuma, ajaniroga kama yamesha nipona. Nakupenda wewe tu mahabuba, tukendane endane kama ruba. Oh la la, tulilinde zaidi letuhupa, tufurahi japo hatuna fuba. Oh
soup, I'm going to die. When you do we see you as it remains a man. Mi corazón, my baby banana. Benzi hulifichi, kamani sindano itachoma. Misi ambeliki, ata wakaniro gikigoma. Tina usini bege kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tina usini bege kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Choka tukalale, wanasema hatare, lakini mimi mekubale, kilele ni ndopale, basi tufike sare sare, shika ndizi mshale, nikuvue kama kambale, vile hawa pumui, wakiri kwa majui, hawa nafiki, watajua wajui, ukiugusa mwili.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Antidote.
Asubuhi kumepambazuka, waubapu sikoni. Shazoya tunamka wawili majirani, twataza maji usoni. Naza kusali nomba kwa rabuka, ikikipengele siponi. Misi ntabaki kiwili wili, ina mana liofanya utewe aoni. Kipi nimetenda kipara, au kukupena lifanya vibara. Eti nangu sizioni, mefungasha virako vyoto, mefunga funga. Umeniacha kwa upara, ila sinabudi kukubali haya. Yani niwe wavichochoroni, eti naipika mbele sindano nwe dunga dunga. Ife kweli darling, unanipa maumivu mpaka. Oh darling, mwili utakonda nitachaka. Kafla nakumbuka mbali, umekosa uvumilivu hata. Au penzi lako ghali, pengine sina chambi ndo umenikata. Mweza koroho,
bado ima nyuma.
Iwe jamziko mzito unitishe,
bado
ima uma uma mama.
Bado ima nyuma.
Sili silali nimebaki mwenyewe.
mapeji za udaku wameweka nuka. Sina uzima sito boy, unitaki katu na mchanga umeputa. Umeweka dhima niko boy, utakimi thubutu umeweka tuta. Yamezizima sicho moy, kisu changu kutu nyama inajivuta. Umeondoka bila kusema sababu ilo kufanya uende. Ungeandika tabarua ningesoma nitake ama nisipende. Hata kama umenichoka ya nyuma ungevuta taswira. Wakati mbali tumetoka ni kwa jomeweza kuzira. Ifi kweli dalili unanipa maumivu mpaka dali mwili utakonda nitachaka. Hafla na kumbuka mbali, umekosa uvumilivu hata. Au penzi lako ghali, pengine sina chambi ndo umenikata. Mweza koroho,
bado inanyuma. Iwe chanziko nziko unipiche.
Bado inanyuma, uma, uma, mama.
I can't fight, I can't kill someone for you. Because I'm in a danger zone. Oh no, this feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you is so brighter. I could better stand, now you know that I'll die for you. Sweetheart, life with you is so sweeter. I go better sana, you know that. I go better sana, you know that. Yeah. Now, how come I keep you when you do me? Oh my love. Random man at a man as he's with you. Oh my love. Not to put my hell, put my mia in this world. Ile we pekeli we kuchaku. I said it go. Now, me body give up to. Now I'm to live, umebarikiwa mtu. Now I'm to live, licha yopule nuzuri na mtu. Now I'm to live, umebarikiwa mtu. Now I'm to live. Tukipata furaha, jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu, hukumu zilisha nikumba. Kwa mateso kungangania, upendo sipopendo. Nilifosi kujificha kule kumbe chakalangu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huku mabigani, ananishika na hapa. Massage ngongoni yananilevya makopa. Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love. Kando mana tamana zizuyo. Oh my love. Natupa maelu kwa mamia in this world. Ile we pekeli we kuchakua. I said go. Na umebarikiwa utu. Na utulivu. Umebarikiwa. Now I'm to leave, bitch, I am pulling up. Now I'm to leave, oh my body.
DJ Calden, the auntie.
Baby, nitakupa moyo, nitakupa roho. Yani mwili mzima ningekupa gari, ningekupa do. Ila mino sina, ukizidi sana, nitakupa roho. Bebe mzima ukitaka haba tutajaza ndo. Mi uvivu sina. Natamani waishe la baby uvae. Upendeze na ulivyo chombo wa kushangae. Natamani tupewe mbao baby tupae. Tufike mbali baby we, baby we. Hayago baby ringa. Ikija mfwa baby minta kukinga. Aerando, basi pina, kirudi kwa nyuma na kukinga. Hayako, baby ringa, ikija mfwa mama.
kukinga bailando basi pinda ukirudi kwa nyuma na kukinga I wish leo tulewe mpaka tupekwe I wish nimwone opa kiluka debe I wish nimwite na siku aipe jeje I wish our wedding, our wedding. Ono na furawe unara wenye chuki watazira Sara, basi gimimo unapokwenda baby na mimi nimo taratibu kwa nyuma kuna shimo
The Antidote
paka mapepe chilole waambie wache kitete yoto jipepe tungi ukikisha tule mpepe haya go baby ringa ikija mvua baby minta kukinga bairando basi pinda Kirudi kwa nyuma na kukinga Haya go, baby ringa Ikijamvua mama minta kukinga Bairando, basi pinda Ukirudi kwa nyuma na kukinga I wish, leo tulewe mpaka tubekwe I wish, ni mwonde wopa kiluka debe I wish, ni mwite na siku kaipejeje
Penzi ni uchawi meniende angende Mana Naisi nimezaliwa nije nikupende Ah Yangwa nipakavu kumeota mtende Waubani wabavu Sema wapi tuende Kwa mapenzi ni siri Yanitoka hizi zileza mababu Sige ugaga hili baby Mazoea ya katipatabu Chuchuchu Kata kituchu Sifa ya mume una uchu Usirusu nikapiga putu Chuchuchu Basi nikata kituchu Sifa ya mume una uchu Usirusu nikapiga putu
Oh baby you make me think it's all
Niwe I don't wanna do you
Una, unapopendo paoni Usishangae mtu kuacha minofuna Akalave vichochoroni Halima Mwajili yako ni najinyima Mezilisha katia nabima Mwe wangu kata wendo kisima
Baby babe Na kuitaka mtaka chovungu Kwa mana uoni atatabu kuhinama
Na unapolishika ilorungu Mwizako vinyuele vina kisima
Tututu Zinyawe ni kusuke mabutu
Mkuna jikapewa ukurutu
Yani kama chuma kinaliwa na kutu
Tututu Usizinyawe ni kusuke mabutu
Mkuna jikapewa ukurutu
Yani kama chuma kinaliwa na kutu
Baby, baby, sing this song
Ukajipa kiwewe Na kushugulikia Yapo mtapata nielewe Hapa nilipo Yapo masaibu na jikaza Bila malipo Upendo wako nipe bure
Mwingine bora zaidi yako Sijapata mimi no. Nimetembea nifika mwisho Sijapata mwingine
Hali na mali nipende mie Na kamari kesi ya chana liwe Kini vumilia mi Na imani tutafika we
Mapenzi, kupenda Mapenzi, kupenda
kituo gari imefika mwisho na kuweze together milele sio kama before. I wanna take you places you've never been. I will give you love that you've never had. You are my lover, my honey, my sugar, spice and sherry. You are my lover, my honey, my sugar, spice and sherry. Halina mali unipende mie, kama ni kesi acha na iwe. Bora ukinivumilia mi, na imani tutafika.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitu ngu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua unapenda zawadi majifti. Nazo maana work hard niko fix. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi, sometimes niko rush niji risky. Nacho fry tank kosa na nombe kwa Mungu. Wapo wale waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time nilikuwa hard time. Kabla hujanitoa kwa ukungu. Ushaambiwa maneno shati. Ushaambiwa mimi sina hali. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado kanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hali. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado
kanihitaji. Ni penzi la kweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watu. Nikumbatia moyo unadunda po. Unadunda po, 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 po.
Check ulivo pina ukivaa unapendeza. Timisha kwa mincha guwa na ambo tao cheza. Macho kichikozi ya ni kama unakonyeza. Spending money for your life kwa kuna wekeza. Zuzuzuzu shani zuzua. Chakuvisha vyeo na kuna takai kuvua. Na kitu sichojua. Hata wakisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua.
Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na badu kanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hadhi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado kanihitaji. Ai kweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watu. Na ukinikumbatia moyo unadunda po.
The antidote.
Katoto udari, kikata udari, kiuno udari, kipanda udari. Funshangwe anajiajia.
Oze.
Kulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu alai, tamu alai, mama tamu alai. Kulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu alai, mama tamu alai, mama tamu alai. Noko wako tamu walai. Ukiniguza tamu walai. Na tukicheza tamu walai. Tamu walai. Tamu walai. Eti baby anapenda. Anapenda njaroza kipole pole. Yani mwendo wa kobe. Kobe, kobe, kobe.
Kasherika na pena katumaya ina tu soseji alafu mwendo wa kobe 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 kobe
anafanya
na mwaga jasho sho sho natokwa na pepo popo chote kama ya Ronaldo do do ngozi ulivonyoka malaika my darling la 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 Ulivofundi nyumbani kwa baby my lady tamuala tamuala mama tamuala Ulivofundi nyumbani kwa baby my lady tamuala mama tamuala mama tamuala Mwondoko wako tamuala ukinikuza tamuala na tukicheza tamuala tamuala Mutoto nataka tucheze tu by Buddha My Buddha hata ki pressure Oh my lover Oh baby Ukinikuza wanitia haya
Haya
Na unapokata chumbani mama Unaniwaliza Ay mama mama Uwani madama ma Uwani maliza ma Chile pepo mbao
Unaboni apwa mezi madali Nasikia tu pepe Kama risasi Meti pepe Nasikia tu pepe Kuruneti
Ulivofundi nyumbani kwa baby my lady Tamuala Tamuala Mama tamuala Ulivofundi nyumbani kwa baby my lady Tamuala Mama tamuala
Tamu tamu tu Unishiraha unishihamu Tamu tamu tu Umenishika kirongaya Kazi letu niko fire Ni umekigusa papaya Kila kitu nasema haya Hata kupe nini wakupepeza Kupela mwama mima Kama nyapezi Kawawezu yipima Wala waridi tamu Ilila niziti tamu Na kwenye baridi tamu Joto likiziti tamu Tamu
Kufanya zaidi Acha kupende Ona we ni kwete mnyago Chaze na makopa lolo Oh baby give me more Oh darling Wengine watanisema vibaya Ati mime nichanganya Acha waseme vibaya Mihabani sina Wala wariti tamu Hili la niziti tamu Na kwenye bariti tamu Yato likiziti tamu tamu
Chakula ama mimi Hapo ndo ananifurugaga Kichwa kina niumaga Doma na nimewaitaga Nipe ushauri
hadithi ya kithi tambule mwenzenu mimi
tambule
mchumba wangu
tambule
sisi
tambule
hadithi ya kithi
tambule
mwenzenu mimi
tambule
mchumba wangu
tambule
basi sisemi
kanionyesha jua la asubuhi tafutenya kwa dirisha na mizungu ambayo sijui amenifundisha shombo na maharani amenisafisha ya kama hoi sijitambui na vyojibebisha kanituza mahaba kama ukutarajita kibaba baba michezo ya makidakida tuna wakera waji mbona utapata shita ni wapesiri lago puto limepata wiva ni longe silongi
longa
mweze lumi
longa
oh my baby wangu
longa
na mlavu adithi ya kithi
tambule
mweze numimi
tambule
mchumba wangu
tambule
basi sise
tambule
adithi ya kithi
tambule
mweze numimi
tambule
mchumba wangu
tambule
ati ona mtoto kataka na misi jivungi
namba, namba tena namba
namba gane kufari
namba, namba tena namba
sipa kize tatone
namba, namba tena namba
namba kitwa na penda
namba, namba tena namba
namba tamtamu
namba, namba tena namba
ale achikaraga
namba, namba tena namba
operation has been completed 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 has been completed